누구랑 건지러.
이 ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizgaho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi turashima twishimira umuhigo nyuma y'imyaka ibiri n'igice y'ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye duhuje imiryango ku nshuro igira 60. Suzanne Mukandekezi wasigaye mu Rwanda afite imyaka 6 igihe Simeone Gakwaya yahungaga mu mwaka w'1959 akajya mu Burundi tumuhuje na murumuna we Esther Mutsobekazi igikorwa kihuse cyane kuko twamuboneye umuryango hashize gusa amasaha 72 aje mu kiganiro agasaro kaburaga. Igice cya mbere cy'iki kiganiro turakimuharira, mu gice cya kabiri turakira abandi bashaka kumenya irengero ry'ababu, abari mu nkambi ya Butare mu ntara ya Rutana mu Burundi, abari ipanzi na Nyangezi zo muri Congo, ababuraniye iwarikare dushakiri na Kivali muri Uganda. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona. We chikinege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu cyumweru gishize Esther Mutsobekazi yaje mu kiganiro atubwira ko yavukiye mu Burundi, akaba mwene Simeone Gakwaya wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu Rwanda. Ariko igihe umuryango we wahageraga nyuma ya 94 wasanze bamwe baratakiriho abandi baratatanye, yashakaga uwo ari we wese ukomoka kuri Simeone Gakwaya bari batuye i Nyanza ya Nyabisindu. Dore uko yabivugaga:
twavuye i Burundi, data tumubaza uko we byari bimeze akiri mu Rwanda, ariko yakundaga kutubwira ko yari afite abandi bana yari yarabyaye akagira n'abavandimwe. Yatubwiye ko yahunze muri 59 ava aho yari atuye ajya i Burundi, atubwira ko yari afite umudamu afite n'abana, ariko aba bana nyine ntabwo twigeze tubamenya, n'uwo mudamu ntabwo twigeze tumumenya. Twari bana bato cyane, ntabwo twabikurikiranye cyane, ariko we yajyaga kwicaza nyine akatuganira ko dufite abandi bavandimwe bahoze i Butare.
Yigeze ababwira amazina yabo?
Yatubwiye umwe gusa ngo yitwaga Suzana.
Suzana akaba yari umwana we cyangwa se niwe mugore yari yarasize mu Rwanda?
Suzana yari umwana we.
Umukobwa. Yego. Ntarindi zina?
Ntarindi zina tuzi.
None se nta zina ry'uwo mugore we yababwiye, nta ryo mu zina ryo?
Naryo ntaryo tuzi pe, kuko twebwerega n'ibyo byose yabitubwiraga ari nkaho tumubajije. Ari nkaho tumubajije na mama yajyaga akunda kumubaza tete ko abana bakeneye kuzamenya umuryango bimeze bite wababwira. Musaza ukabona nta akavuga ati reka ndababwira nibakura, twari batoya. Ati reka ndababwira nibakura, ndababwira nibakura. Nuko nabonaga asa nkaho adashaka kubyinjiramo cyane.
None se niba yari yabavunguriyeho akababwira yuko uwo muryango we yabusize Butare, Butare yari nini, yababwiye agace nyirizina yabasizemo, yababwiye ko ari Butare hehe?
Yatubwiye Inyanza.
Inyanza ya Nyabisindu?
Inyanza niho yatubwiye.
Inyanza nayo ntabwo ari nto, ariko ubwo turagenda tuhegera.
Ahantu hahoze mbese ntazi ahantu ngo hahoze ari mu Rukari. Aho hantu rwose ngo niho umuryango we wari uri, ahantu hahoze niho byari byegeranye n'aho mu Rukari, ariko ni hafi aho ngaho.
Yego urumva ko tugenda noneho tuhagera rwose abantu bari batuye hafa aho ngaho barahari ku buryo birumvikana ko izina dufite ni rimwe gusa ariko nta muntu uzabura ntabwo hazabura umuntu wamenya Gakwaya Simeone wahavuye muri 59 akajya mu Burundi ariko akasiga umuryango ubwo rero reka dushakishirizaho uragarutse muri 94 wigeze ugera Nyanza ugiye gushakisha umuryango
oya sinigeze ngirayo na rimwe kubera ko nashakishije umuntu nshobora kuba nabaza wenda ngenderaho ndamubura nzuraze ukuntu najya aho hantu simpazi sindahagera na rimwe nkagenda gusa nigabye biranyobera ubwo numvise ikizamini ndavuga nti wenda ashobora gutangaho amakuru makeya mfite hanyuma bakamfasha icyo papa twe twamaze yatubwiraga amazina we amazina yatubwira izina ry'uwo mukobwa we akatubwira ko yari asa n'abavandimwe harimo ngo bari abapasiteri yari bari n'abadivantiste ariko ntago amazina rwose nyibuka twari bato akatubwira n'amazina y'ababyeyi be
yego amazina y'ababyeyi be urayibuka
iyo ndayibuka nibuka aho rimwe rimwe
yego bitwaga bande
papa we yitwaga Ngabo y'icondo
yego
naho mama akitwa Nyiraburo
yego yababwiraga umubare w'abana yasize mu Rwanda bari abahungu bangahe bari abakobwa bangahe
papa ntabwo yigeze atubwira umubare w'abana yari afite mu Rwanda gusa yatubwiye ko bari abakobwa gusa
bari abakobwa gusa
Rwanda bari abahungu ariko yatubwiraga ko bari abakobwa
yigeze ababwira ko areba umwe muri mwebwe yabyariye Burundi yigeze babwira ati iyo nkurebye mbona usa n'umwe mu bana banjye hari ishusho ry'abo bana mufite
papa ntabwo ibyo bintu yajyaga byinjiramo pe nubwo yageragezaga kubitubwiraho ari uko twebwe twamubashije kuko urumva twaricaye akubwira ko afite umuryango noneho tukajya duhora tumusotora tumubaza ese papa wazatujyanye wazatwereka akakubwira ngo reka nzabajyana nzabereka n'imikura n'imikura birangira rero yitabye Imana
niba hari umwe muri bo ukumva ni iki ushaka kubabwira
ikintu nshaka kubabwira ngize amahirwe rwose ndakubona nk'umuhondo nakumva umutima wanjye urusutse cyane cyane
komera
numva mbakunze ntanabazi ntabwo ari ryo kubeshya mbakunda cyane ntanabazi ntizapatirwe n'umuntu n'umwe ukomoka kuri data nakumva nezerewe cyane mu mutima wanjye yonyine kumubona gusa sinzi ukuntu nabyifatamo rwose
Esther Mutsobekazi ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro ndagukomeje ukomeze utegereze wizeye nzaguhamagara ningira icyo menya nkubwire inkuru nziza ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
n'ami Imana bagafashe
mu gihe ikiganiro cyatambukaga Suzanne Mukandekezi umukobwa wa Simeone Gakwaya yaracyumvise ubwe ni nawe wadutumyeho naramuhamagaye kugira ngo mbanze numve koko kuwo twashakaga tumubonye
nitwa Mukandekezi
Mukandekezi Suzanne
yego
none se umuvandimwe wawe Esther Mutsobekazi uramwibuka
Mutsobekazi muzi mwizina ariko ntabwo muzi
wigeze kumwandikira kera
yego
ariko ntabwo yibukaga irindi zina yibukaga Suzana gusa
nitwa Mukandekezi Suzana umwana wa Gakwaya Simeone
yego yambwiye yuko mwari mufite n'abandi bana b'abakobwa mwavukanaga baracyariho
bose barapfuye dusigaye turi babikanye
oh komera
yee
ubwo rero Mutsobekazi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru
yego
ambwira ati ndifuza ko wamfasha kumenya abavandimwe banjye nageze mu Rwanda ya 94 ndashakisha mbura numwe ntekereza ko bose bagomba kuba barapfuye ariko nanze gukura ya maso buryo mpora numva mfite ikizere ko hari umwe mu muryango wanjye ukiriho ati none mfasha dufatanye urumva rero niho twahereye kugira ngo turebe yuko twamonera umuvandimwe none Imana irabikoze ndakubonye
umva gose ndumuvandimwe we pe
yego
ndumuvandimwe we ndi mbyaro ya gatanu kuri data na mama uwo data yasize hano mu Rwanda agenda
agi Burundi muri 59
yego yagiye muri 59
ubwo si cyo gihe wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 7
oh wari ukiri muto Imana igukomeze yego
nari nkiri muto Nari mfite imyaka 7 ariko nyuma yaho yigeze kuza hanyuma turajyana njya kureba waba mara y'umwaka n'amezi 10
yego
ariko icyo gihe nta mugore yari afite nari nze mva yo nta mugore afite abo bavandimwe rero bavutse nyuma naravuyeyo bavuta nyuma naravuyeyo sinzi igihe ntabwo tuzi igihe yashakiye uwo mugore nyina w'abo bana ariko nari naravuye kuko ntitubazi ndetse muri make
ntabwo umubazi niyo mpamvu nawe yari kumwe na mukuru we umwe avuga ati turashaka kumenya abavandimwe bacu kubera ko papa wawe nyakwigendera Simoni Gakwaya yakundaga kubabwira ko bafite abavandimwe mu Rwanda ntabwo yahoraga bibabwira ko bahari ko hari umugore we kwari n'abandi bana bane atebo bana banje mu bamenye niyo mpamvu abana bakuze bazi ko bafite abavandimwe mu Rwanda
turahari rwose turahari ndahari na musaza wanjye umwe abandi barapfuye ariko rero hari n'abuzukuru ba papa
yego yashakaga umuryango muri make yashakaga umuryango rwose
umuryango urahari rwose pe
ikiza nanone nuko mutagiye gutura kure mwakomeje gutura aho hafi y'urukari nicyo yibukaga ngo papa wanyu yababwiraga yuko bari batuye mu rukari
ntabwo ari mu rukari neza ntabwo ari mu rukari hafi y'urukari ariko rero kujya mu rukari kuva aho dutuye ujya mu rukari
ibyo byose ni byiza birashimishije kubona nkubonye vuba reka ndebe yuko nahamagara Mutsobekazi akitaba kugira ngo mpite muha iyi nkuru kano kanya nawe uyumva
binange wabyiyumviye icyo kiganiro cyawe nkunda kucyumva ndagikunda cyane
ukunda kumva gasaro kaburaga
agasaro kaburaga saa 10 z'ijoro gucya haba ku wa mbere
yego
iteka ndacyumva nige wabyiyumviye
urabyiyumvira rwose wumva turimo turakuvuga twavuga gasuzani
narabyiyumviye rwose narabyiyumviye rwose umuvandimwe wanjye arira amarira menshi avuga ko ashaka kumenya abavandimwe narabyiyumviye
ni ibintu byiza ukomeze rero wumve
abaturanyi n'abavandimwe bandi turi kumwe mbabwira ni igitangaza cyabaye ntitwabonye umuvandimwe rwose mva narabyiyumviye n'amatwi yanjye
mbese ijwi rya Amerika ni radiyo mwumva cyane
ndayumva jyewe nkunda kuyumva ko radiyo kanjye kaba kari ku musego ndi umukecuru ufite imyaka 70
komera Imana igukomeze ntabwo urakecuru uracyari ijigija ryiza
rwose numvise ari nk'umunsi mukuru mbonye numvise ari igitangaza Imana inkoreye muri make
ni igitangaza wagira ngo Imana yari yashatse kubikora vuba ndibuka nsezera kuri Mutsobekazi naramubwiye nti ndizera ko nzaguhamagara vuba nkubwira ko nakuboneye umuryango biranshimishije rero kuba ngiye kumuhamagara muri kano kanya nkamubwira ko nakubonye hanyuma nkabahuza mukaganira
ndahari rwose ndahari wese Suzana Mukandegeze ndishimye narishimye ibinezeneza byo byiriwe byansabye uwo mbanyese nkabimubwira
ngaho rero madame Mukandekezi Suzanne ndagushimiye cyane kuba uje no muri kino kiganiro tukatuganiriye mu gihe ugitegereje guhura na murumuna wawe kandi nongere ngushimire kuba wumva ijwi rya Amerika kino kiganiro agasaru kaburaga
nkunda kucyumva rwose nva nawe urakoze cyane Imana izaguha umugisha izakongera imigisha ikongerera uburambe rwose ikongerera n'ubumenyi umva Imana ikujye guha umugisha
urakoze cyane
kuko nkunda kucyumva nkumva rwose ruwakunyereka nkakubona imbona nkubone nagushima cyane ndakwishimira ndagusuhuza
urakoze cyane uzambona nzagusuhuza vuba ninza mu Rwanda ntabwo rwose nzagenda ntagushuhuje abantu bose batugaragariza urukundo tugomba nabo kubagaragariza nawe rero nzagusura turamukanye
yee murakoze cyane Imana ibahe umugisha
namwe
Agasaro Kaburaga
maze kuvugana na Suzanne Mukandekezi nahise mpamagara Esther Mutsobekazi nsohoza isezerano uribuka turi mu kiganiro ejo bundi narakubwiye ngo nzongera kuguhamagara nkubwira inkuru nziza nkubwira ko nakuboneye umuryango wawe nicyo cyari kinzanye rero muri kano kanya
yego uyirabeshye
ntabwo mbeshye ntabwo mbeshye Suzanne namubonye
manishora uje urabeshya
Suzanne ariho namubonye
oya
yego
Mama
shora
byose. Yeah. Yego baba.
Komera ishime. Yeah.
Uyu rwose.
Ntabwo nkubeshya ayo marira yawe nawe yambiye yuko yakumvise urira akakumenya yambiye ati naramumvise nguwo murumuna wanje.
Tuya se dise urukomana yanje. Ari neza.
Ari Nyanza hahandi papa wawe yakubwiraga ko atuye ntabwo ari kure yaho ari hafi yo mu Rukari.
Yego.
Yego.
Sibaba we pe use kuko mana yanjye.
Iyakire.
Tata bagwin ese. Hanyuma cyangwa mubonana.
Nubu ngubu nuko nakubuze nagira ngo muganire nagira ngo mbahuze muhanyuma muvugane hanyuma ubundi mugi uzaje kumusura arahari afite umuryango wawe benshi hari bamwe batakiriho ariko hasigaye babiri musaza wawe umwe nawe na Suzanne ariho kandi bada
musaza wanje se
hari na musaza wawe nimba nabyumvise neza nibo basigaye gusa
sibana data
kwe kiri hano mpane shimye ubuse disi ndamubona gute uramubona vuba nuko ubu ngubu baryamye ngi kuhamagara ndebe numva niba hari
bashobora kuba baryamye
yari ya bari bagutegereje ariko birumvikana ko nge nkunda kubikora mu kiganiro cyanjye gasero kaburaga iyo mbere yo kumpuza abantu n'abandi nyine uwo twashakiraga umuntu mbanza kumubaza birumvikana ufite ibyishimo byinshi ufite amarira y'ibyishimo tuza gatoya umbwire inkuru urayumvise Suzanne bavugaga mukuru wawe ariho yambwiye ati ngo
ninawe wari waranatwandikiye
nabimubajije arabyibuka kuyabandikiye
yego
ya arabyibuka
ariko mana
yaje no kubasura ariko yaje kubasura mu wowe wa ntago wari uriho ya papa wawe yaratararongora ariko yaje akiri umwana
w'uko yego ibyo ni papa yarabimbiye ko yigeze ngo kuza we kumureba uwo mukobwa we yaramukundaga cyane bikomeye ku buryo we ngo yaje no yigeze kujya kumusura
ya yaje kumusura ibujumbura
Ibara
we ndumva nese wenda sangiza ibyo byishimo abakumva ku ijwi rya Amerika muri kano kanya nabo n'abandi bana benshi bamaze imyaka mirongo wowe sinzi n'imyaka mumaze papa wavuye mu Rwanda imyaka igera kuri 64 nine none dore igihe kirageze abantu yasize ashibutse mu Rwanda baracyariho ni ikintu kiza cyane none ibyo byishimo bisangize abumva ikiganiro gasoro kaburaga uza mu kiganiro uwumvaga wizeye rwose ko bizashoboka tukagufasha cyangwa rwagutereka nge gupimiranya ndebe ntawo nta uburiraho atahinze
njewe naragerageza gape ndavuga nti rero nta kundi nabigenza nagerageje ko nshobora kujyayo mbura uko mbigenza mbura uko nagenda ariko aho mbyumviye ndavuga nti reka mfe kugerageza njewe napfuye nko kugerageza ndavuga nti reka mfe kugerageza n'ubundi sinzirenganye mbure ariko nagerageje numvaga ko rwose ari nko gupfa kugerageza nkavuga nti ntazava nkirenganya nkavuga nti basi yo mfa kugerageza na hariya nti reka mpagerageze bizange nagerageje sinzirenganye rwose none mana ishobora byose birakunze ariko mana
Mm. Mukuru wawe yambwiye yuko yumva ijwi rya Amerika buri cyumweru yambwiye ati nanjye wabyiyumviye mbese wowe wumva ijwi rya Amerika cyangwa se ubu ngubu hari ikigiye guhinduka mu buzima bwawe gasaro kaburaga uzajya wumva kugira ngo ufashe n'abandi kugira ngo ababuranye n'ababo nabo bashobore kubabona
njyewe ijwi rya Amerika najyaga ndyumva mbere nkibana na mama nyuma yaho ntabwo nagiye kubyumva ariko nasubiriye kubyumva ejo bundi bambwiye yuko barangisha abantu ndavuga nti yego barabarangisha bati cyane noneho nditega amatwi ndabyumva mbyumva nk'amezi abiri mvuga ariko aba bantu koko bararangisha bakababona se koko nibyo nkajya mbikurikirana yewe n'ibya mu gitondo nkaryumva n'irya nimugoroba nkaryumva nuko ndavuga nti hano hantu nanjye nzagerageza pe
urabona rero aho wahinze niho usaruriye Mutsabekazi rero nishimiye kugusezeraho hano mu kiganiro agasaro kaburaga waje witora tuzivuga utereka ngende ndebe ko nagira Imana nkabona umuryango wanjye nagira nkubwire ko uri muri bake cyane baza mu kiganiro agasaro kaburaga tukabonera umuryango nyuma y'amasaha 72 gusa kuva batambutse mu kiganiro nawe rero wiyongereye ku bantu batarenga 10 tumaze gufasha kubona imiryango yabo nyuma y'amasaha 72 baje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro nkwifurije guhirwa n'umuryango wawe nkwifurije ibyishimo uhorana Mutsobekazi
yego murakoze cyane ndanezerewe ndishimye cyane Imana iwahe umugisha mwinshi cyane utagabanije igi bakomereze ibyo bintu byanyu mukora rwose ni byiza Imana igibahe umugisha mwinshi cyane kandi nababuze imiryango ndabizeza ko bazawubona pe nta kizere nari mfite ariko ndumva nishimye cyane mutima wanjye nago batumva bazagerageze nabo bazababona nisengere ikizere gikomeye cyane ko nabandi bose bazababona rwose ndanezerewe cyane cyane
Agasaro kaburaga
nyuma y'umwaka w'1994 Gakwaya Simeon yagarutse mu Rwanda ntiyasubiye mu Rukari rwa Nyabisindu aho yavuye mu mwaka w'1959 yitabye Imana atazi ko asize umwana musozi iyo Esther Mutsobekazi aterereyo ntashake kumenya niba hari uwo mu muryango wase wasigaye abana bagakwaya bari gukomeza kubana mu Rwanda bataziranye igihe cyo kubahuza ijwi rya Amerika yari hari Eric bagira ubusa aratubwira uko byagenze
ari nyabacaba yababa data we mwijuru we yababa data twese we shimwe mwami shimwe we yababa
urwo rusaku rw'umukecuru numva si urw'umuntu uri mu kaga tabaza ahubwo ubumbatiye ibineza neza ibyishimo bivanze n'amarira ku bavandimwe bari bamaze imyaka 64 bataziranye batanabonana bishingiye ku mateka sharira yaranze u Rwanda
nimugwa niko waburiye hariya no niko urijejwe niki ngacice cicike turahari wangane turahari cicike
turi mu mudugudu wa Nyagatovu akagari ka Kavumu umurenge wa Busasamana Inyanza hafi yo mu Rukari mu majyepfo y'u Rwanda mu bavandimwe bahuye ku isonga hari madamu Esther Mutsobekazi n'umukecuru mukuru we Suzanne Mukandekezi w'imyaka 70 y'amavuko bavukana kuri se na banyina batandukanye abavandimwe ntibarashira impumu
niba badata batwese we utuburi hafi aho koko aha
Mu mwaka w'1959 Simiyoni Gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri Tanzania nyuma ahungira mu Burundi wenyine asiga umugore witwaga Rachel Nyirakayonga n'abana. Nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we Odeta Mukarushema mu Burundi. Uyu Mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro. Babyaranye abana babiri Bucura ni madamu Esther Mutsobekazi w'imyaka 29 y'amavuko. Gakwaya mu 1994 yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka Kirehe hafi n'umupaka wa Rusumo. Mutsobekazi yageze mu Rwanda afite amezi abiri. Avuga ko sumubyara wapfuye mu 2005 ari mu kigero cy'imyaka 90 yajyaga baganiriza ko Inyanza hafite umuryango ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe. Mutsobekazi ntiyacitse intege ariko bikomeza kumugura. Yumva ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita ku ivuko bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko.
Ntabwo mfite ikintu cyo kuvuga kirenze gusa ndishimye cyane bikomeye cyane pe. Ndishimye birenze nta kindi kintu mfite cyo kuvuga. Ni ibintu bikomeye cyane birandenze birenze ubwenge bwanje. Ntabwo ndashyira ubwenge kugihe ngo mbibone neza ko ari byo koko.
Akeka kuri kurota?
Ntabwo ndimo kubibona n'ukuri kuko ntabwo ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuve indimwe kwa papa. Gye nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari. Twenyine ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu mukomokaho, nta wundi muntu ubaho n'umwe. Numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze imyaka yose batarabonana bose bari imbere mu gihugu. Turacyari na Mutsobekazi.
Nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha nkacika intege kubera ko aho babaga ntago nari impazi, nkagerageza kuza ariko simbonunzana bikanca intege. Aho numviye rero ikiganiro cyo ku Ijwi rya Amerika Agasaro ka Buraga nange ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mfe kureba ibyo gupfa kumva ngize amahirwe mbona rwose birakunze ni ibitangaza by'Imana sinzi ko nabivuga.
Umukecuru Suzanne Mukandekezi muri 59 yari afite imyaka 6 y'amavuko yasigaye mu Rwanda uyu yadutekerereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu gasaro ka Buraga.
Narabyiyumviye nkunda kumva ijwi rya Amerika. Agasaro ka Buraga ntabwo kajya kancika. Narabyiyumviye mbyumva sa n'uri mu tuntu tw'udutotsi, ariko radio nari nayifunguye, noneho numvise amazina ya sogokuru ndegukana icara ku burishi. Uriya mwana avuga amazina ya sogokuru Ngabo y'Icondo na Nyiraburu, numva ni sogokuru na nyogokuru. Noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa Suzana, numva ni gyewe. Mwabagabo mwe bwatinze gucya ngo mbivuge, nta muntu ntaribwiye. Nibwo nabyukaga kare mbwiriye umuhungu wanjye nti uzi igitangaza nabonye, abakobwa ba papa banshaki badushakishije bajakishije umuryango. Ubwo rero irikora nabuhanga ni ryiza cyane, yahise ahamagara Kigali ngo ashake inomero zawe ngo uzuye twirike bagire ubusa. Noneho uwo yazatse ni waje kumaniza Venusite, arambwira ati zose mba ndazifite reka ahubwo nguhiza Venusite. Noneho rero Venusite uyu nguyu aramwandikira amuhana nimero zacu, bwarekeye Venusite aramamagara aranyibwira ndambwira nti ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda ibyiza ukora nkunda kuvuga umuvandimwe wanjye. Naramwumviza ati wera twiyumviraga kuko yanamubwira ati niba Suzana kumva ubu wasanga kumva. Naramwumvaga kuko naranezerewe, nta wabasha kubona umunezero nezerewe. Naranezerewe narabivuze uwari wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka. Nababwiye ko nabonye abavandimwe.
Hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe
ubuse ntimubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye ntabwo mwabibonye ubuse nabasha kubivuga. Ndabyishimiye, ndamukunze, mukundanye n'umubyeyi we mama we, yatubyariye abakobwa beza n'undeza n'undi tuzamubona. Yatubyariye abakobwa beza, nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye Musobekazi, ntabwo nabona uko mbivuga.
Bwana William Nsabimana w'imyaka 43 y'amavuko, Mutsobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu Burundi amubereye nyina wabo. Niwe wafashe iya mbere akomanga hirya no hino nyina akimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi rya Amerika. Kubera igihe cyari gishize niyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe. Afitiye ubutumwa bakurikiriye radio.
Icyo nabwira abakurikira ijwi rya Amerika nuko radio ijwi rya Amerika ari radio nziza. Icya mbere cyo itugezaho ibiganiro byiza. Icya kabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi yimpamo. Ijwi rya Amerika narishishikariza ndetse n'utararyumva kwagiyumva radio ijwi rya Amerika ni radio nziza cyane. Kuba byonyine duhuje n'umuryango tugaba twongeye kubona umuryango. Ba mama wacu barapfuye, ndishimye cyane ko nongeye kubona mama wacu, umuntu uvindi mwe na mama. Nkibimenya ejo bundi narindi mu mujyi wa Kigali na natwaba ndu mushoferi. Ni natwaba abantu aho twiriwe tuzenguruka nabasabye uruhushya. Ndabwira nti mumbabarire, hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radio ijwi rya Amerika ku gasabo ka Buraga. Nitugera muri karitsiye aho yambwiye mumbabarire tunyureyo tujye kumureba. Barankundiye tuzenguruka za Gikondo, Remera, tuzenguruka Kicukiro. Igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa Kigali twageze Rwanda X, ndavuga nti rero yambwiye ko aho akorera ari hari haruguru kuri Mirezi ya kabiri Igikondo. Nakatishije imodoka baranyemerera, ndavuga nti ntago nagenda ntamubonye. Naragiye musanga ku kazi aho yakoreraga, agisohoka murebye nese mwibwira kubera ko nabonye asa na mama. Turasuhuzaga turishima, yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize.
Ubutumwa bwa Nsabimana nti buri kure y'ubwanyi na wabo.
Bikomeye cyane, ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha, ntabwo ari ukubeshya, ni ibintu bikomeye. Ubu tuvugana mpagaze aho Inyanza, papa yajyaga tubwira ndaho nakwita iwacu, nabonanye n'abakuru banjye, nabonanye n'umuryango wanjye, abahari bo nababonye, n'ukuri ndishimye cyane bikomeye, kandi nibo bahumuje nabo.
Nyuma yo guhura n'abavandimwe umukecuru Suzana kuri ubu ufatwa nk'umukuru w'umuryango, aratangaza ikigomba gukurikira.
Mu rwego rw'umuryango ntacyo zatubaranye, ngiye guteranya umuryango tugira icyo tuvuga ku bakobwa bacu. Ngiye mukuru, ndi imbyaro ya data ya gatanu, abo nkurikira barapfuye n'abankurikira barapfuye, hariho umwe, ariko ubu ngiye guteranya umuryango tuganire ku bakobwa bacu. Basimiye ni Gakwaye. ndamwishimiye turamwishimiye umuryango uramwishimiye
abadukurikira ku ijwi rya Amerika nababwira ko urwo ari rwo rugendo rw'aba bavandimwe bari bamaze imyaka isaga 60 bataziranye nabandi mutarabonana abagihumeka nta mpamvu yo kwiheba dufatanyije byose biracyashoboka
Mwishu kumbala duwe jgui jame di kai chigani ro Agasaro Kaburaga umi hadikuwa Muri sanga Mpaikaze Claudia Kwizera Ushaka kumenya makuru ya Basa zariba hoze mwambi ya Butare Muntare ya Rutana Murundi Claudia Kwizera tuye mkari kamo sanze mwurenje Uwa mkoza kagari kamenju mudugudu wa menje
Yene kumenya na wanu wanje Basikewe kukuna na wawuzi
Habo bantu bawe ni bande bitwa bande
Nabavandimwe banje umwe yitwa Sehoro Jean Bosco undi yitwa Evariste azaba intware
None se mwaburaniye he byagenze gute
Nokuvuga ngo babanaga na papa mu Burundi mu nkambi y'u Burundi twe tuba mu Rwanda aho papa apfiriye rero 2015 nyuma y'icyo gihe ntago twongeye kumenya amakuru yabo
None se abo bavandimwe bawe uribuka imyaka bari bafite muri 2015
na cyekeranye kubera ntabanaga nabo rero mu rugo hari amakuru yabo menshi yenda ntazi
yego
ntabwo twabanaga
gerageze
Evariste we yari afite nka 2015
yego
ubu ntiyashize imyaka 8 yari afite nka 10 ni nka 20
deka ngufashe babaga muhe nkambi y'u Burundi
babaga mu nkambi yitwaga Butare mu ntara ya Rutana
amakuru ufite nuko bakiri muri iyo nkambi cyangwa se nuko bahavuye
nkuvuga ngo nta makuru mfite gemeruka aho ngaho 2015 nyuma yuko tuvuye nibwo papa yitabye imana kuva 2016 kontakti zabo zose twahise tuzibura
None se niki cyatumye mutandukana kuki bo basigaye mu nkambi mu mugataro
Bagiye mu nkambi nyuma bagiye 2009 bagiye basanga papa niho yaraje papa yagiye 2006
None se kugira ngo bajye kuba mu nkambi ya Rutana hanyuma bura makuru yabo nukubera kutashatse gukomeza kuyamenya wabuze uburyo bwo wa
Oya ntabwo ari giye gusa. Ntabwo ari giye gusa n'umubyeyi wabo ba nta makuru yabafite n'abandi bavandimwe bavukana nyine nta makuru yabo bafite.
Hari impamvu igaragara yatuma mwebwe muba mu Rwanda bo bakaba mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu?
Papa yagiye mara wagiye kwivuza. Avuye yahitira i Burundi uburyo yageze mu nkambi nanjye simbuza urumva nari nkiri na muto ntabwo nabajije ibibazo byinshi
kuba umaze imyaka hafi 8 nta makuru y'abasaza bawe ufite birumvikana n'ikintu kikuri ku mutima urabyuka ukavuga uti basaza banjye bari hehe mbese mu Rutana mute bakurusha imyaka ingahe
kuri Jean Bosco we yarandusha nk'imyaka igera mu icumi nko muri hagati y'itandatu n'icumi gutyo
ntabwo
nzi imyaka yabo exactly kereka mpamagaye mama wabo akayimbwira akambwira ikigero cy'imyaka bari barimo
kubera iki ari we wahisemo kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera iki atari mama wawe waje ni wowe ubakumbuye ubashaka cyangwa se hari izindi mpamvu
mama wawe nta telefone agira mama wanjye we nta urumva nyine ntago yabijyamo cyane ubwo gye nk'abavandimwe kandi nk'abari gye uri civilize ntavuga ni nabyinjiramo cyane niyo mpamvu nabigiyemo
yego
bari banansabye niyo nabo byonyine ko twabashaka. Rero mu minsi ishize nabonye umuntu apostinga imiryango mwahuje, ndamubwira nti se aba bantu nanjye bashobora kumbonera abanjye, ubwo yampaye kontakti zanjye.
Nibyo.
Ariko bwa mbere nari nabanje no kujya muri Croix Rouge, ahubwo nuko Leta ntazo bampaye nagiyemo kwa gatatu.
Nibyo.
Nta resita ziraboneka
muri Croix Rouge. Ntabwo bizoroha kubera ko abavandimwe bawe ari Jean Bosco ari na Evariste ushakisha abarengeje imyaka y'abana bashakishirizwa muri Croix Rouge. Bavuze ko naje hano ku ijwi rya Amerika bambwiye yuko ntashakishiriza. Ariko se ubundi wari usanzwe wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ijwi rya Amerika ni radio wumva, cyangwa se waje gusa ari ukuvuga uti ni nko kujya mu isoko nkajya gupimiranya nkareba ko nabona ko nagurisha cyangwa se narangura icyo nifuza, ariko ntabwo uri umuntu ukunda kumva ijwi rya Amerika?
Ni ukuvuga ngo usibye amakuru narebaga kuri social media, n'ubundi kusanzwe ngiye ntabwo numva radiyo, nta radiyo n'imwe njya numva pe. Sibyo nko kureba posti zanyu ngo narabakurikiraga kuri akawunti yanjye ya Facebook.
Yego.
Amakuru
niba aba basaza bawe Jean Bosco na Evariste bakumva, niba bakiri aho ngaho mu nkambi ya Butare Rutana ni mu Burundi, cyangwa se bari n'ahandi mu kindi gihugu cya Afurika, baba muri Zambia cyangwa ahandi hantu tutazi, no muri Malawi, aho bari hose barakumva. Ndasaba cyane ngo bakunze, niba bakumva ni iki ushaka kubabwira? Ni wa munota usigaye mbahamweshe abaje mu kiganiro kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo, ni iki ushaka kubabwira?
Ndi ku mutima nonaha ni urukumbuzi rwinshi cyane. Ni abavandimwe bagiye tutamenyanye imyaka myinshi cyane, ko aribwo nari nkimenya n'ubwenge nkurikije n'urukundo twakundanaga, noneho nkahita mbabura byihuse gutyo. Ndabakumbuye cyane cyane ku buryo ntabisobanura. Rero nshaka kubabona nkongera nkabona uwo nita musaza wanjye. Nta kindi nifuza ni ukubabona.
Ni icyifuzo cyiza gikomeye kandi cy'urukundo ruhebuje. Ngaho rero Claudia, wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndahamya yuko basaza bawe Jean Bosco na Evariste bakumva, kandi ko bazaduhamagara vuba kugira ngo batubwire amakuru yabo, hanyuma tunezezwe no kubahuza. Ngaho rero amahoro y'Imana.
Murakoze cyane.
Shaka Agasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka Agasaro kawe uzakabona,
wicike intege.
Shaka Agasaro kawe uzakabona, shaka Agasaro kawe uzakabona.
Muhinde Janvier utuye mu ntara y'Amajyepfo, umurenge wa Ntazo, akarere ka Nyanza, akagari ka Cyotamakara, umudugudu wa Ruyenzi, yaje mu kiganiro ashaka base wabo babiri amaze imyaka 26 ataze amakuru yabo, bahungiye muri Kongo mu mwaka w'1994.
Ni ba data wacu babiri bagiye mu ntambara, nyine bahunze mu ntambara y'94. Ubu rero tuza gusa nk'aho nyine tuburana. Bagiye mu cyahoze cyitwa Zaire, ubwo mushiki wabo ari witwa Mukakimenye Speciosa we aza gutahuka. Atahutse rero mubajije, kuko twebwe twari twarahungiye Tanzania nyine, njye na papa. Ubwo mubaje nese kuko papa yajyaga avugana na basaza bawe boko mutazanye bite, barambwira ati rero muri Kongo intambara yarabaye nyine, biba ngombwa ko dushwa dutandukana. Ariko mbere y'uko dutandukana bambwiraga yuko bashobora kuzajya muri Zambia. Ati ubwo rero n'ayo makuru duheruka, ati nimba baragiye Zambia, nimba yenda baraheze muri Kongo, ati gusa ariko amakuru nteruka n'uko bambwiraga yuko bazajya Zambia.
None se amakuru yakubwiye bari muri Kongo mu kahe gace ka Kongo mbere no gutekereza kujya muri Zambia, bari hehe muri Kongo?
Bari mu nkambi ya Panzi.
Panzi ni hafi ya Bukavu aho ngaho. hanyuma niho bavuye bajya muri Congo nta handi baganye intambara yateye bari muri Panzi cyangwa se bari he
bari muri Panzi bano mu nkambi ya Nyangezi niho bayibayemo birangirira aho nyine ubwo gusa icyo nibuka neza nuko nimba barabanje muri Panzi cyangwa nimba barabanje muri Nyangezi ariko izo nkambi zombi ngo bazibayemo
dukomeze ariko dusubira inyuma gato kugira ngo byumvikane neza abo basowanyu ushakisha amazina yabo nayahe
hari uwo bita Rwarinda Herbert
yego
hakaba n'uwo bita Rwabizi Jean de Dieu
bahungira muri Congo muri 1994 bari abagabo bari abasore bari ngaragu banganaga iki
Rwarinda yari umugabo yari afite umudamu bamwitaga Mukansanga
yego
ubwo bahunze bafite umwana wari yari uruhinja nanjye nari muto ariko nta izina ry'umwana ryo simbyibuka naho Rwabizi we yari umusore ariko yari umusirikari mu ngabo z'u Rwanda nyine zo hambere
yego
ubwo baragenda gusa bageze muri Congo igisirikare ntiyagisubiye ngo ntabwo yagisubiyemo babanaga mu nkambi ubwo rero kandi na mushikari we masenge nabwo yambwiraga yuko Rwabizi n'ubundi uwo nta mugore yari bwashake
agaruka mu Rwanda yagarutse muri 1997 yakubwira yuko barumuna ba papa wawe abasize muri Congo ariko ko bafite umugambi wo kureba ikindi gihugu bajyamo icyo gihagaruka yagarutse kubera ko inkambi bari bazisenye inkambi bazisenya hari icyo yakubwiye aho bari baherereye icyo gihe bari baragiye se cyangwa se bagiye muri icyo kivunge kubera igihunga kubera ko inkambi zisenywe
nuko inkambi zari zisenywe nicyo cyatumye nyine bahita batataniza ngombwa ko we agaruka ubwo bapakira mu ndege ngo barabazana abandi bo bakomeza y'amashyamba gutyo
none nta kandi gakuru wamenye kuva icyo gihe uretse ayo makuru wabwiwe na specials amukakimenye nta yandi makuru wamenye yabo mbese baba barageze muri Zambia koko baba se baranyuze mu kindi gihugu amakuru wagiye wumva agusumira wa mugani w'abavandimwe bacu amakuru wagiye wumva aberekeye na yahe ya nyuma ufite
gusa amakuru ya nyuma ubwo hari mubyara wanjye ari we mukobwa wa specials amukakimenye
yego
ngo yaje guhura n'umugabo hano hafi n'ikigo nyine hano ku Ruyenzi ahura n'umugabo yaramubwira ati fisha ko ndeba wabusa n'abantu bo kwa Karoro ngo Karoro bavugaga isogokuru ari we sawa wabo bagabo
yego
ndaramubwira ati rero ati ndi umwuzukuru wawe ati none se ati ni umwana w'umukakimenye ati mwavanye muri Congo ati rero nuko nihuta atariko nuko nyine uwo utanzi atariko banyokorume irabazi twari tunari kumwe
yego
none ibyo umwana w'umukobwa nyine nta no kubyita avuye no ku ishuri yamwitaho aramureba mbese ubwo ngubwo nyine ntiyamubwira nyine ntiyamubwira ati tuba mu iki gihugu gusa aramubwira ati naje kureba bene wacu bari mu Rwanda ariko ninsubirayo zababwira yuko batamuriza ariho na mukakimenye ariho ati ubwo ngubwo nimbona akanya nzaza nze mbarere mbabwire ibya basaza babo ntakabona kandi ubwo gusa nzababwira ko bafite babo babiri bakiriho umwana tumubaje se yari uwo mugabo yasaga ate se nta nimero ya telefone wamwatse umwana w'umukobwa nyine atuka ati ntabyo namwatse nabonaga ajya ari umugabo ntazi bisanzwe ngo yaje gusura bene wabo ngo arabona mu Rwanda ngo nyine ngataha aba nyine ngo ayisubiraho yari ari rero nyine ubwo tubitwara gutyo turarekera ubwo nibwo navuze ni rero reka ntangire ndangishe kera numve ndo ko ari cyo byatanga nibwo narangishaga mu kwa kabiri tangazo riracaho natwegereza mbona ibaye ngombwa ko murifunga nyine ndavuga ntubwo reka ndekere ndategereze wenda ikindi gihe
ibaryumva yenda bazamamagara niba kamamagara kandi ubwo bazaba takiriho cyangwa se yenda sinzi yenda ashobora kuba yenda batumva nenda yenda batara yenda batakunda kumva radiyo ijwi rya Amerika ntawamenya bitewe n'akazi umuntu aba arimo ubwo nyine mbitwara uko ndavuga nti nta kundi reka ndekere gusanza gutekereza wowe kuzuno kuzongera nka kwandikira kuri nimero kuko hari nimero y'uvuga ku gasaro kavuze y'uvuga iyo utangira ikiganiro n'igisoza
yego
ariko mbona biri ngombwa ko ari ukuyikoresha kuri WhatsApp
yego
ubwo telefone yanjye birapfuye maze gutanda ndabireka nyine ubwo hitana nabyihorera gutyo ubwo umugabo ndubatse ubwo urumva umuntu ahita ajya mu bindi n'ibindi gutyo
birumvikana ubu noneho nakwihamagariye kugira ngo tuganire kandi urakoze kumpa amakuru menshi ku ribaso wanyu ndavuga Rwabigwi Jean de Dieu na Rwarinda Gilbert amakuru ahawe cyane cyane na mushiki wabo ariwe tante wawe mu Kakimenyi Specials akubwira ko abasize muri Congo kandi bari bafite umugambi wo kujya muri Zambia niba batwumva muri kano kanya cyangwa se n'undi wabamenye n'umugabo waje akamenya sogokuru wawe akamenya ko bari kumwe niba bumva ikintu kiganira agasaro kaburaga muri kano kanya bari muri Zambia baratwumva no mu bindi bihugu byinshi bya Afurika baratwumva cyane dufite miliyoni z'abantu bakurikira ijwi ry'Amerika niba bakumva muri kano kanya abo basowanyu Rwabigwi Jean de Dieu na Rwarinda Gilbert niki ushaka kubabwira ufite ku mutima umaze igihe ushaka kubabwira kuva wahunga kuvuye muri Tanzania ari umwana ariko uravuga uti ndashaka ba data wacu baherereye ngaho rero bandikire yabaruwa y'urukundo ufite umunota umwe
gusa ndabakumbuye mbaherekana ndi umwana muto cyane gusa mbabonye byanshimisha niyo twanavugana yenda bitewe na nuko abayeho nabyo byanshimisha nkabwira n'abashikize ko rwose ko na bakeneye kumenya amakuru yabo gusa ko bakiriho kuko bafite agahinda kumva ngo abana tuvukana nkaba ariko dusigaye twenyine turi abakobwa gusa babiri abasaza bacu bose nta n'umwe tuzi amakuru bamwe barapfuye barabizi ko bapfuye nka papa yarapfuye abandi basaza baho bandi bavukana kuri nyina bose nta n'umwe uriho usigenda abo babiri turangishe tutazi nimba barapfuye ariko bamenye ko bariho bakwishima rwose yewe byaba birenze ukwemera nana navuga nti gusa namwe izabaho umugisha kuba akazi mukora kuko naratumwe n'Imana kandi mugomba gusohoza ubutumwa
ngaho rero umuhinde ndagukomeje janvier kwifuje kugira amahoro y'Imana
agasaro kaburaga
nakire bangugira ke Lucia ushaka kumenya irengero ry'umugabo we wamurengeye Pascal baburaniye muri Congo iwarikare yahitwa igatambira amakuru aheruka kumva nuko uyu mugabo we yaba yaravuye muri Congo yerekeza muri Uganda bangugira ke Lucia atuye mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Kagano
harimo umusaza wanjye ariko banzakora Imana nabonye nawe turi ishanje muri Congo
ni musaza wawe ushakisha cyangwa se urashaka umugabo wawe
hari musaza wanjye wo ari nawe umugabo wanjye twari gatambira muri Warikare hari na mwisegereza wanjye witwaga Bonaventure Barinzi nawe natwabarira ngo ishanje akubwiriza tuya ko ari yo za Marawi abandi bakatwiraho ko kwa Brazzaville ako nta makuru afatika nyine niyo mpamvu rero yashatse kujya ku ijwi rya Amerika ngo banshakishirize
none se ndumva rero ufite abantu batatu ushakisha harimo umugabo wawe harimo murumuna mugabo wawe harimo
umwisengereza wanjye harimo umusaza wanjye n'umugabo wanjye
aha urumva rero n'abantu batatu ushaka reka duhere ku mwisengereza wawe umwatandukaniye ishanje byagenze gute kugira ngo mutandukane mwarimo muhunga mwirukanka inkambi bazishenye mwatandukanye
twatandukanye mu basasi n'ubw'amakambe bari bari kuyasandaza bari gucira abantu bamwe banga gutaha hanyuma tukirukaga imisozi gutyo no twaburaniye abo bose no twaburaniye
mwisengeneza wawe yitwa nde
yitwa Bonaventure Barinzi
naho musaza wawe rero we byagenze gute nawe mwari kumwe aho ngahishanje
nawe twari kumwe aho ngahishanje
mwese rurakubita muratatana muraburana
rurakubita turatatana turaburana umugabo wanjye wese ukabashe kugirana muri Walikale ufite igatambira
Walikale wese yitwaga nde
yitwa Uwamurenge Pasikale
none se aba bose uko ari batatu nta gakuru kabo uzi
nta makuru yabo na makeya afite gusa batubwira ko uwo nguwo nzakoraho Imana musaza wanjye n'uwo mutware wanjye Uwamurenge Pasikale ngo bashobora kuba bari ababonye muri Kongo Brazzaville ariko mwisengeneza wanjye Bonaventure Barinzi we ngo bamubonye muri Malawi ariko nta makuru nta nkuru niba mwifatika n'imbaga nta makuru afatika dufite kuri abo bantu
iyo byose Bonaventure Barinzi niba ari muri Malawi Malawi ni ahantu hari abanyarwanda benshi kandi radio y'ijwi rya Amerika irahumvikanira cyane ntabwo hazabura umuntu umwe uzamumenya cyangwa nawe akiyumva akavuga ati ndi hano niba kandi umutware wawe kumuvuga Pasikale wamurengeye ari muri Congo Brazzaville naho haba ikintede hafi ya Brazzaville aho ngaho cyangwa se majyaruguru no mu burasirazuba no mu burengerazuba bwa Congo hari inkambi zose z'abanyarwanda hose abanyarwanda baba bumva ijwi rya Amerika ku buryo bazatubwira ni baramukamye yuko uwamurengeye Pasikale yahageze mwisengereza wawe we nta gakuru ke mwatandukanisha nje nta uza hari ubwo ni gutegereza ko nayo
yakuye ariko ababyeyi bewe nduracyari bo barahari ubwo umusaza wanjye se na mwamukazi wanjye baraho barahari mu Rwanda inyamasheke rwose bariho barahari aramutse rwose abonetse mwaza mu muzaka miryango wese umuryango wese bose barahari
iyo ni inkuru nziza none rero nimba bakumva muri kando kanya niki ushaka kubabwira birumvikanira bashakisha ariko babwira akantu kakuri ku mutima ku muvandimwe umaze imyaka ingana gutyo
20 ngaho bashaka
nuko
baza rwose tukubaka mu Rwanda n'amahoro kandi turabakumbuye cyane nibaze peri babaye bayimva rwose bataha bakaza
yego rusya ba ngukira ke rero ndagushimye cyane kuba uje muri kintu kiganiro agasoro kabura gakuri iki cyumweru ngaho komeza gutegereze wize kuzabona bawe mwaburaniye ishanje na Walikale muri Kongo
yego
ugira amahoro y'Imana
Imana aho mugisha murakoze
agasaro
ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha ni 00120072743 nongere nyisubiremo 00120072463 1 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.